era olw'obukulu bw'omusomo guno gujja kutambulira wakati wa ddakiika 15 na 3. Ekyo nkyeyama insha Allah, amakulu tegujja kusukka ddakiika 3, n'ekigendererwa nti omuntu agutegeere bulungi. Naye zaka nga bwe mugiwulira, kigambo kya lulimi Luwarabu, naye bwe kyogerwa kitegeerekeka bulungi nti musolo Allah gwe yatulalikako nga tujja mu bintu eby'enjawulo, ate nga tuwa n'abantu ba njawulo, era nga tubawa ebigero bya njawulo. Zaka bwe kyogerwako kitegeerekeka bulungi. Nga bw'owulira nti okusaala oli ne bw'ataba musiraamu akitegeera, naye nga kyali kya Luwarabu ekyaganibwazibwa, okutawaaza kitegeerekeka bulungi, kyali wudhuu, naye ne tukigandawaza nti okutawaaza. Kati ekigambo zaka newankubadde bwe kyogerwa kitegeerekeka mu bwongo obw'omuntu, naye olw'okuba omusomo guno twagala gugende ku likodi, tugenda kunnyonnyola ekigambo zaka mu nsibuko yaakyo ey'Oluwarabu. Era olwaleero nnyinza okugamba kye kyokka kye tugenda okusomako. Zaka kye ki? Mu njogera ey'ekikugu n'enjogera ey'omuntu owa bulijjo, waliwo ekigambo kimu we kyawukanya amakulu. Muza mukimanyi nti omuntu ayogera Olungereza mu njogera eya bulijjo n'ayogera ku man, aba ategeeza omusajja. Naye ate mu lulimi olw'ekikugu nga sayansi, ate mumaanyi nekitegeeza muntu. Katukitegeeza waliwo ekigambo nga kiri mu makulu gaakyo agali ordinary aga bulijjo, ate niwabaawo wekiyinza okuba n'amakulu agali tekiniko ag'ekikugu. Naye nga newakubadde bwe gutyo bwe guli, waliwo akaba kabigatta ka common factor, ekyokulabirako nti assala kitegeeza kusaba mu lulimi, ate mu shariya assala kitegeeza bigambo na bikolwa bya njawulo, ebuggulwawo takibiira nebikomekkerezebwa n'essalaamu. Kyo kye bayita essala mu makulu gaakyo ag'ekikugu mu shariya. Naye nga ate essala mu lulimi olwa bulijjo kitegeeza kusaba. Kati era ogenda okulaba ng'era waliwo akagatto wakati wa byombi, kya nti n'asaala era tugamba nti aba akola ki? Aba asaba. Eyo neba common factor wakati wa definition eri ordinary ne definition eri technical. Katwagala okunnyonnyola ekigambo zaka nga tutambulira ala nafsil minwal, ku musingi ogwo gwennyini gwe gumu. Ekigambo zakaatu manyi kigwayo bwe kityo, niwakubadde tukisalako nti zaka, naye kiri ani? Zakaatu oba zakaatun. Ekigambo zakaatu kirina amakulu abiri, wabaayo ag'okusatu ago sigamanyi era sigenda galeeta, niye abamanyi bonna abakugu mu lulimi ne mu shariya yaffe bazze batulaga nti ekigambo zaka kirina amakulu abiri. Amakulu agasooka, azakaatu mu lulimi obulimi nga ne bw'aba nga George abadde mu Arabu n'oyogera ku kigambo zaka, oba ekigambo zaka nga bwe kyakozesebwanga nga shariya tennagira tenagira alika kubanga era bali bakikozesa kyali kiwa erimu ku makubo gano ku makulu ganabiri olwo kyajjanga nga kitegeeza annamau okweyongera oba ziyada nakyo kitegeeza kweyongera ate waliwo ekigambo zaka ukyajjanga nga kitegeeza at-tathir wa tazkiya okutukuza kale n'okusengejja binabiwe amakulu ge gamuti okutukuza kakitegeeza zaka mu lulimi eina amakulu abiri agasoose gategeezezza kweyongera agookubiri gategeezezza okutukuza tetunatunuulira makulu ga kigambo zaka mu shariya amakulu sharia legal minds abakugu mu lo eya sharia bo boyogera zaka bategeera muki ekyo tetunaba kukinyonyola zaka mukutegeeza nti kitegeeza kweyongera abamanyi batuyamba okutulaga akakwate akakoolulimi tetuvuunuza ekigambo zaka nti kweyongera batulaga akakwate akali wakati w'okweyongera ne zaka omuntu gy'aba awadde nga tetutunuulidde ebadde ya byabusuubuzi ya birime ya birundwa oba bya bugagga bya muttaka zaka ogiyita okweyongera kyali kiwa amakulu katusokere kwagiwadde nti mwana wattu bw'owa zaka Allah akwongera emmaali bw'owa zaka commitment ya Allah gye yeekomitinga akwongera mu ssente lwaki anti alaba nga gwe mutuufu okukwasa emmaali kubanga owaako banno owaako ki banno n'olwekyo tugamba nti zaka kitegeeza okweyongera ku sayidi yagiwadde ne kiba nga kitegeezezza Allah agenda kumwongera mu maali era bw'obanga ogiwa ekyo kiteekenga nnyo mu birowoozo tikituufu nnina wenzije naye tiwasigaddeewo vacuum mwagaanya Allah agenda kuzzaawo ate nga kyazzaawo kyekisinga n'obulungi nekyo bakugambanga nti zaka ekitegeeza okweyongera kiki ekyeyongera ng'ogamba nti maali yooyo awadde ki zaka ekirala zaka okugamba nti kitegeeza kweyongera kiina akakwate n'ono gw'oba owadde nti mwana wattu naye kyasangiddwa nakyo kikola ki kyeyongerako era y'ensonga tewalisaanye zakaayo bw'eba ntono owoze kanjigabe mu miteeko gyonna omunaana ogenda kuwa 50,000 mu zaka gwe ng'owuli muli owuliro oyagala kugiwa miteeko gyonna era nakyo tuli kituukako oba okuwaako omuteeko ogumu nti gw'abaavu oba gw'abamasikiini oba nteekwa kuwa bonna oba gwe nnondayo kati olw'okuba zaka kitegeeza kweyongera tewalisaanye kutematema zakaayo entono ennyo ng'owulira oyagala categories nyingi zibe covered ne zaka nga naye omuntu tojja kumuleka ng'alina kye yeeyongeddeko kibuddeyo bulungi bw'oba ogenda kuwa zaka ya 2,000,000 nga buli miliyoni owaako 200,000 kijja kuba kitegeeza 2,000,000 ogenda kuwaamu 50,000 lwaki togikwata gyonna n'ogiwa muntu omu n'aba nga alina kye yeeyongeddeko kale oba n'ogiwa abantu babiri oli naba nga alina kyeyeyongeddeko. Okusinga lwona agamba nti emitwalo abiri kampita abantu kikumi baba kikumi oba buli omu ŋŋende nga muwa emitwalo ebiri ebiri ajja kuba talina kyeyeyongeddeko, ajja kuzirya nga bwe yabadde eggulo abe nga ne kaakati bw'ali. Wekyo zeka okutegeeza nti kitegeeza kweyongera, tugambye nti emaali yo yeeyongera, ekyo kimu. Ate n'ekirala, n'ono gw'owadde ekyamazima naye emaali ye nayo neekola ki? Ne yeeyongera. Kivuddeyo bulungi? Na tekigaana abamanyi basobola okuvaayo ne batugamba nti n'ekirala ekyeyongera kye kino, ng'abamu baaga nti omukisa gweyongeramu neera gye biggweera kitegeeza kweyongera ssente, kubanga albaraka ekitegeeza omukisa kizaalukuka mu kigambo albirka ekitegeeza ekidiba, ng'ate n'ekyamakulu gaakyo amakusika ekivamu kizimbirwa ku athabat waddawamu, okunywerera awantu ali n'okubeerawo olubeerera, nga bw'olaba ekidiba ekinywerera awantu ne kibeerawo olubeerera. Kati baraka okuba mu maaliyo, singa olyo avuddeyo n'agamba nti kye bayita okwongera ekyazaaluka mu kigambo zaka, ne kuba nti Allah ateeka baraka mu ekyo ky'owaddeyo, era kijja kuba kye kimu n'okugamba nti sente zo oba ebyobugagga bwo bijja kuba byeyongedde. Kivuddeyo bulungi? Tukyali mu bululimi bulimi. Ekirala, mu lulimi obulimi zaka baakiwa amakulu nga kitegeeza attatihir oba attahara. Attahara okutukula ye zaka, attazkiya ye tatihir okutukuza. Katutegedde lwaki zaka yatuumwa ekigambo ekiwa amakulu okweyongera, temukyerabira kweyongera kwa maaliyo, era gambye bwobanga ogiwa kisike nga nti ejja kweyongera. Ate kyakubiri nakwongera kwono kyabadde alina gw'ogiwadde. Kati ate waliwo kitegeeza okutukula oba okutukuza ekigambo zaka, nakyo katwagala tulabe ebeetukuzizza ki zaka eyo gy'oba owadde. Ekisooka etukuza agiwadde, tujja kulaba emutukuza ki. Etukuza akoze ki? Agiwadde. Agiwadde zaka eyebe kutukuza mu ki? Okimanyi nti obukodo bukyafu mu mutima, ebe kujjamu obukyafu bwaki? Bw'obukodo, kubanga buli kyonoono buba bukyafu. Era ensonga lwaki muntu nga mwesimbu eri Allah aba n'omutima omuki omuyonjo, naye omuntu gy'akomye okuba n'ebyonoono n'omutima gye gukoma okukyafuwala. Kaakati buli lw'owa zaka oba otukuzza omwoyo gwo n'oguggyamu obukyafu bw'obukodo. Kivuddeyo bulungi? Era ensonga lwaki gy'okomye okusaddaaka ate oyanguyirwa okweyongera okusaddaaka, naye gy'okomye okubanga olwawo okusaddaaka lwewakuba omulanga bino bw'aba akuyisaako maaso gaawe oba ali ku nze, kubanga weemanyiza obutakola ki? Obutasaddaaka. Tonnatuuka ku levu nti oli bw'aba akusabye muli weebaza Allah n'ogamba nti alhamdulillah, Allah mu bunnanze gw'alonzeeyo omunaku ona jje gye ndi. Wali osabye omuntu n'akwebaza munnange, aidha oli seeka munnange gundi mu bantu bonna masha Allah nze gwolabyeyo bambi malire ekizibu ekyo wallahi nga musanyufu. Ngaekimusanyusa okusookera ddala ng'alaba ky'omugambye kituufu naddala ng'akumanyiko background n'asanyuka nnyo. Naye waliwo masikini akujjira mu maaso n'omutima ne gwetuggirawo. Sheikh Siddiqui Ndawula yabadde akikkaatiriza nti bannange timulowooza nti bw'onaalaba masikini akujjidde yennanga afaanana ati afaanana ati, timulowoozanga nti embeera eri ey'edda Allah luyamalanga okukuwa naye n'akutumira malayika ogezesebwe, timulowooza nti yakoma. Nawulidde nga neegomba nti singa yakijjeeyo n'okusinga awo oba yakasaze yatukoze obubi, ekyamazima ensonga eyo nkulu nnyo. Obwannabbi bwe bwakoma n'ebigezo bya Allah nti Allah akuwadde kakugezese oba ddala oli mukodo oba toli, aba yakakuwa omunaku n'akujjira tomumanyi, embeera teyakoma egamba butyanga malayika Allah gyatumye ogezesebwe. Nokyo oyinza okuvuma olumu ng'ovuma malayika ya Allah. Nokyo tyanga nnyo buli lwowesanga nti obadde wakafuna masikini n'akujjira, tyanga nnyo olowooze nti Allah ayinza okubanga angezesa. Na kiyama bwekirituukanga nti muddu wange nakutumira malayika yange ekifaananyi ky'omwavu naye n'olayira n'erinnya lyange, n'otuuka n'ogaana awo olina ebizibu bingi ng'ate mbikumalidde, okyegaana nti toli mukodo. Kati wetudda ku mulamwa, buli olwowa zaka Allah akutukuza omutima n'akuggyamu obukyafu bw'obukodo. Ekyabamanya bamu bakinnyonnyola batyo, abalala bakinnyonnyola ne bagamba nti zako kiyita okutukuza, etukuza emmaali yo etya Allah n'agiwa obukuumi bano abakyafu aboonoonyi ne batasobola kukufera, kukulyazaamaanya, kukukuku n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo, kubanga oba ogitukuza. Nolwekyo abamanyi abaawe ekigambo zaka kitegeeza kutukuza, kyali kitegeeza okukuggyako okuggyamu obukyafu bw'obukodo ate n'okuggyamu abayinza okuba nti balyazaamaanya ssente zo. Wabula abalala baakigaziya nti si kutukuza mwoyo gwo n'ova mu bukodo kyokka, wabula kutukuza n'amazambi n'ova mu ki? Mu mazambi. Kubanga ne aya Allah we yagambira nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu suratu At-Tawba aya 13, khudh min amwalihim, kwata mu by'obugagga byabwe, by'obugagga nno mulimu ebyensolo, ebirime, by'obugagga eby'omuttaka, eby'obusuubuzi, kwata mu maali yaabwe, mu by'obugagga bwabwe, sadakatan, ogyemu saddaaka. Wano saddaaka kyali kitegeeza zaka. Tutahiruhum, ng'ekigendererwa otukuze abo bogijjeeko, kubanga abo aboogerwako Allah yasooka kwogera neeyisa yaabwe eri Allah waggulu nti khalatu amalan sayi'a, batabiikiriza ebikolwa ebibi ne batabitabiikirizaamu n'ebirungi. Kati olw'okuba baali bamikisinga ebibi n'ebirungi, Allah aya gye yazzaako okugamba nti genda ojje mu by'obugagga bwabwe saddaaka nga ye zaka, obatukuze makulu bave mu byonoono ebyo bye batabiikiriza n'ebirungi. Kyetugambye nti abamanyi abamu baagamba nti zako giyita ekitukuza, si kutukuza mutima gwo gwokka kuvaamu zambi limulyoka lya bukodo wabula na mazambi akakola ki agasigadde. Na era mu tafsiri jibaita alwajiz iyo manya iti walwahidi muna tafsiri weyalia nyonyole chigambo tutahirohom amakuru ntijamu vyo ugagabu yawe zaka obatukuze ya gama tihadhihi sadaka sadake no nga ye zaka tutahirohom mina dhunubi nebatukuza neba jamu vyo nono yete ya gama tineba jamu ekyonono ky'obukyafu obw'obukodo kyokka obula yagamba byonono byonna. Mulowooza awo tunaasukkawo, tubadde twagala kunnyonnyola zaka kye ki mu lulimi. Tujja kusukkawo sitepu emu yokka yakunnyonnyola zaka mu shariya, badde nkibuusizza amaaso nga byonna kufeera kulya azaamaanya kubba maliyo nesigala nga eriko olukomera n'ekirala. Kutukuza nekujjamu obukyafu bw'obukodo n'omulugube, n'ekirala kutukuza nekujja mu byonoono byoba wakola. Nga bwe tugambye nti lwa nsonga aye negenda okukka eraga nti Allah yalagira nabbi ajje zaka mu bantu, yawe ensonga nti obatukuze. Aye yasooka waliwo ebyonoono bye baali bakola. Ekigambo zaka mu makulu gaakyo aga shariya bannyonnyola abamanyi kumpi kwegatta ku kyo ne bagamba nti hiya haqqun zaka mugabo sheya mugabo yajibu fi malin khasin, ng'omugabo ogwo gwabateeka muwulire baganda bange gwabwateeka mu kyobugagga ekyenjawulo. Kuba si buli kyabugagga nti okiwaamu zaka. Mugabo ogw'obwetteeka mu kyobugagga ekyenjawulo li ta'ifatin makhsusa, ng'ekyobugagga ekyo ekyenjawulo kigenda kuweebwa gurupu z'abantu ab'enjawulo fi waqtin makhsusin, ate nga omugabo ogwo ogenda baweebwa mu kiseera eky'enjawulo. Kitegeeza wano eby'enjawulo biri bisatu: emmaali gy'owaamu zaka ya njawulo, abantu b'owa zaka ba njawulo, n'ekiseera mw'oweera zaka nakyo kya njawulo. Kitegeerekese bulungi, ekyobugagga ky'owaamu zaka kya njawulo nga ki, nga produce, nga ebirime ebikalu ebitavunda omuli, naye nga biriibwa oba nga binywebwa omuli kasooli, emmaali ya njawulo, ebinyoobwa, ebijanjaalo, obulo, teekako n'emmwanyi nga bwe tunaakinnyonnyola mu maaso, kuba nakyo gye biggwera, emmwanyi oggwera mu lubuto lwaffe. Nokyo ekyakyaka ennyo, sente ziva mu mmwanyi zituwaamu zaka, ng'ate ekyamazima emmwanyi ziggwera mu lubuto, tuba twatanwamu. Mu kutanwa ne tuseererayo n'okugamba nti bwe nnaakungula emmwanyi zange ne ziwera kiro ez'essalira, nja kumala zitunda, sente ezirivaamu zinaayitako omwaka ndyoke mpeemu zaka. Kumbe nga mu mmwanyi ezo enkalu zennyini mubadde olina okutoola kimu kya kumi oba kimu kya kutaano n'owaamu zaka. Nekyo emmaali ey'enjawulo yeeyo. Emmaali ey'enjawulo endala by'ebisolo ebyerunda, mwana wattu ebirundibwa amakuru ngo bisakire mmere no muddo abyo tatubi wa amuchi zaka kimbuzi ziwerana mpe mwemu ziwere 12 mwemu mpe mu 2 ziwere 2 mwemu mpe mu ebisoro bituwamu zaka zakatul mawashi biba byerunda kutale eyo nayo mali ya njawo ebyobusuubuzi nabyo mali ya njawo litaifatin makhsusa ngemali eyenjawulo eweebwa gurupu z'abantu banjawulo tuliziraba gurupu z'abantu munana Allah ngabo yabasengeka mu suratu at-tauba atera fi waqtin makhsus nga omugabo ogwo guweebwa mu kiseera kyanjawulo yuba birime wa atuhaqahu yawma hasadihi muwe omugabo ogwo mu birime olunaku lwe mubikungudde nijo n'okuwa enkya n'okwosa enkya naye Allah yatukubiriza nti wasaari'u mwanguwenga nnyokola ila maghfirati min rabbikum ebintu nga birimu okusonyiibwa okuva eri Allah wammwe n'okuwa zaka mulimu okusonyiibwa kyava tugamba tujiwe ku lunaku lwe tukungudde utagamba nti bwe mbasiwadde ku olwo enkya sijja kuwa nokyo ekyo kiseera kyanjawulo emmaali oba ebyobusuubuzi kiseera kyanjawulo tibiwezezza omwaka omwaka kyekimu mbaze mu Warabu oba muzungu oba nze ntandikidde mu makkati gaajo woyinza okufuna sente nga zitandikidde mu makkati ga mwaka kati omwaka okuyitawo n'oziwaamu zaka ey'emmaali oba watandika gwa mukaago okubala ogutuuka ogw'omukaago omwaka ogujja owaamu zaka kiseera kyanjawulo kiwudeyo bulungi era tujja kulaana ebisolo ba nakyo kiseera kyanjawulo abafu ebisolo nabyo biriko nti embuzi ewezezza mwaka nga eya dhuhiya endiga ewezezza myezi mukaaga ngeya dhuhiya ente ewezezza myaka 2 nga ya dhuhiya engamiya ewezezza myaka 5 ngeya dhuhiya byonna tujja bitunulamu kimu ku kimu niye olwaleero beidhinillah byetunutunuddemu tutunudde ku kigamba nti zaka kye ki mu lulimi kwongera na kutukuza kwongera ki kutukuza ki ali mu shariya mugabo gwanjawulo nga guweebwa gurupu z'abantu banjawulo mu kiseera ekyenjawulo subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.